www.spotify.com. Spotty Nyanguru.
Ni uza security iri pafuti.
Nyanguru.
Ni uza security iri pafuti.
Shawasha.
Baby, baby, ni chani chichiti kalionze ni pafoni. Chua baby, ukachoka kunchito lionze ni pafoni. Baby, baby, ni chani chichiti kalionze ni pafoni. Chua baby, ukachoka kunchito lionze ni pafoni. Facebook, ya need ya number. WhatsApp, ya need ya number. Twitter like, ya need ya number. Niuza security ili pafoni. Niuza security na wadatewa namba.
Ifoni ya kuchitabwa Facebook, WhatsApp ya chitacha. Wana kunama baby ni wandia. Diari ni mapangira pobine. Na wapipo wakuvyaro. Hey, technology ndiye riko. Futi baby ni namvera. Ijate ukamba na wanzako. Lede ati wamuna si wamvera. Wakunama wanzako kazi muteya. Kumufakira koryo koryo. Gumu gumu na kamuchila kageko. Suzi wapafoni parinchito. Baby leka kune chita so nyanguru.
Baby baby ni chani chichiti kalionze ni pafoni. Chua baby, ukachoka kunchito lionze ni pafoni. Baby, baby, ni chani chichitika lionze ni pafoni. Chua baby, ukachoka kunchito lionze ni pafoni. Facebook, ya need ya number. WhatsApp, ya need ya number. Twitter like, ya need ya number. Ni uza security, iri pafoni. Niuza security na wadatewa namba. Yeah.
Palibe security. Ngati ni mulandu, I'm not guilty. Ndiwe number one footy. Nikangala naiwe, imapanga suti. Naiwe uziwa singani washire.
Twitter.
Naiwe uziwa singani haginye.
Facebook.
Naiwe uziwa singani pikire.
Like.
Naiwe uziwa singani firinye.
Insta.
Naiwe uziwa singani likinye.
WhatsApp.
Naiwe uziwa singani sekere.
Phone.
Nipo pangira ma business. Nikukonda baby siriri careless. Wild and
daula. Baby baby, ni chani chichiti kalionze ni pafoni.
Wild and daula.
Chua baby, ukachoka kunchito lionze ni pafoni. Baby, baby, ni chani chichiti kalionze ni pafoni. Chua baby, ukachoka kunchito lionze ni pafoni. Facebook, ya need ya number.
Na na na, I know you explain. Vambeka, zene wakamba, namvela. Pati kulibenta wiyo kambi sana.
Yopanga malavingi.
Mauti machilingi, unga chite kuivala makisingi.
Baby, baby, ni chani chichiti kalionze ni pafoni. Chua baby, ukachoka kunchito lionze ni pafoni. Baby, baby, ni chani chichiti kalionze ni pafoni. Chua baby, ukachoka kunchito lionze ni pafoni.
Facebook, ya need ya number. WhatsApp, ya need ya number. Twitter like, ya need ya number.
Ni uza security, iri pafoni. Ni uza security, na wanadewa number.